Batake fade e barahuta en. Barahuta en simore go. Alla haldino e tanirabe men be labi kewdi e fannuji kewdi ko adi hande. Haldir e mumen annababe be. Kono joni e dido nyaldi cakkitidi o haldiri e men ko biddo mo wadi dono hunde fof mo tagiri hunde fof o. Ko e makko jeten jarbende darja Allah. Ko kanko jogi sifa Allah tambori hunde fof sembe kongol makko. Cagal nde o timmini labbilgol bakkatuji o jodi ko dow asaman nyama jommango o burdi malaikaaji di kono inde makko burdi inde majjini holi e malaikaaji he mo Allah meedi wiide
ko abiyam mi danyema hande
walla kadi
min mi laatoto baba makko kanko o laato biyam
tende Allah nelata afo o e aduna nde ko niwi
yo malaikaaji am fof tu janmo
ko dum do Allah haali e malaikaaji di
o wadi malaikaaji makko kineeli o wadi sarwobe makko lew lewu jeyngol
kono ko ni Allah wi biddo
ya Allah laamu ma wodat e kala saha ha abada ko peewal laamortoda jidda ko peewal ganda ko onyaare ko dum wadi Allah jome subima rokuma sumbende burnde de wondibe ma
o wi kadi
ko an jomirada o tagi lesiti gila e fuddode golliri asman juude ma ko kanji nattata kono an a nattata ko kanji kiddata no chomchon nyobiraji no jallaba lomtinaji no chomchon kono an a waylotako te gurnda ma ala happu
holi e malaikaaji hemo Allah meedi wiide
jodo nyamo am haami watta anbe ma pawirgal njaburdi ma
mate wona malaikaaji di fo ko ruhuuji gollantodi Allah nelaadi ngam sarwude fodbe hebde dandore be